me again, Sombo aka Don't Talk. Rap killer with my boy Jamie Boy Moon.
Ifelelo chinila,
kutya kukolewa na kuvina all night.
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 Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Why can't you join us?
Nyimbo ya wama tiponye poma dance. TV neko ya nchoka yoko na kona pansi. Hiyo ni patali mami mwene wichaira. Tenti zivina tose tinataila. Yeve talasa olo nospia. Kulipe kulimpepo chikalira ni kupiwa. Gaufu na vina mwene wa imverela. Moba ulipo mwze musafola. Heta tamunyonga gangi wache kufyola. West ni yako ngaufu na chola. Na maja ni yako so osayopa. Mafon mulinayo maseofi kukopa. Hapa tazanda na hiti tachosa. Energy kasila chinyimbo chini pasa. City lipirisa kufina ni free. Tiziva ndimo mchidivisa.
Ifelelo chinila,
kutya kukolewa na kuvina all night.
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 Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Chigelo ni chapa Lusaka West. Ona chione kamushe muli white vesti. Nati mami bwela tikolewe festi. Cheve musavana ine muli besti. Chaimia na chesti chazungulusa West. Very appetizing kuku yapa cresti. Nati ichi cheve chufunika road testi. Chikavina everybody copy and paste. Kwene tipeze kandie kwa chirira. Kama join us osa pitirira. Dise tichi tika ona mwene tivinila. Kadansi ni nchito ona mwene tipibira. Waimvela biti yapa K-Army. Yabakuru monga ni mashuga mami. Mwene tivinila nila monga tita wina gram. Hivirimba na haso ise patu ndiye
nani. Ifelelo chinila,
kutya kukolewa na kuvina all night.
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 Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Why can't you join us?
Na wamuka bene, chance angalale. Munga ni peta fika kuchoka kuwalale. Hosa mvela soni, fendela paduze. Tieti langize, ngati umvela duje. Hii na yeva na liza mkila. So ikalida, jizimu kumbukila. Makelo na shisha, vonse biliko. Tichiriza, mpaka cheko goliko. Holo li bloku, bwela utijoine. Ngati uliloni, uzavina naine. Lelo na yeve, ni inangote. Jenti chilize, mpaka ichaye. Blight apanga na ngombe statu. Linso na pente andie tatu. Ndiana za tichaila kotea boostia. Wapreda tipase kotea boostia.
Ifelelo chinila,
kutya kukolewa na kuvina all night.
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 Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Why can't you come and join us?
Selela, selela mpepi selela.
Why can't you join us?
Yes, hichi na tefeniti nango. Big shout out to my fans. Radio DJs, club DJs. And never forget music promoters. Hey, J-Mix, Mr. Killabit. Thanks for this one. Shout out.
K-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-O-M-